kiyo sadriga kutaba hankan kuguso haykeli waxan kusaba saba hasu samraya kusuga mankiyo sadriga kutaba hankan kuguso haykeli waxan kusaba saba hasus azo iga maqan sanado salka
Sini
Inta sabadir inta gasi seni inta inta sabader inta adigu ku sugnayd ka alo hisi ku siyad bugu sawala inta ka badan nafta nafta ha 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 igasi seni